dergiga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james swan ayaa sheegay in kulanka la filayo inuu ka dhaco magaalada muqdisho uu yahay mid muhiim u ah mustaqbalka soomaaliya iyo heshiis laga gaadho muranka hannaanka doorashooyinka soomaaliya ergiga ayaa sidoo kale xusay sida murankan muddada sanadka ku dhow soo socday uu u curyaamiyey adeegyadii kale ee muhiimka ahaa ee dowladda looga baahnaa waraysi dheer oo uu VOA-da siiyey ayuu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo soomaaliya ku saabsan falastiin axmed iimaan ayaa ugu horreyn weydiisay maadaama madaxdii maamul goboleedyada intooda badan iyo madaxdii dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay hadda ku sugan yihiin magaalada muqdisho maxay tahay tallaabada xigta ee la fili karo
Well, what's next, we hope, is that these political leaders, along with others, will get down to business and talk seriously about the future of the country. I think that's what the...
Waxa iga waxaan u rajaynaynaa in hoggaamiyeyaashan siyaasadda iyo kuwa kaleba ay wada fariistaan, hawshoodana si dhab ah uga wada hadlaan mustaqbalka waddanka. Waxaan filayaa in ay taasi tahay waxa ay dadka Soomaaliyeed doonayaan waqtigan. Waa ay caddahay waxaa jira nidaam doorasho oo la isku raacay September 17-keedii sannadkii tegey, taasoo ah doorasho dadban. Inkastoo aan ka niyad jabay in nidaamkii dastuurku dhigayay ee doorasho qof iyo cod la gaari waayey, haddana muhiim ayay ahayd in heshiis laga gaaro nidaamka doorashada. Hadda ayaase loo baahan yahay in heshiiskaasi la fuliyo. Waxaa la joogaa waqtigii shaqo dhab ah la qaban lahaa. Hadda waxaa la joogaa xilli wax heshiisa la gaaro amaba wajabo. Doodahani waxa ay soo socdeen 8 bilood ee ugu dambeysay. Haddana waa waqtigii heshiis la gaari lahaa si degdeg ahna hor loogu dhaqaaqi lahaa hannaankii doorasho ee lagu heshiiyey.
We've come up to these discussions many times in the last 8-9 months. And now it's time to reach an agreement and move forward rapidly on an agreed electoral process.
Qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed iyo siyaasad qeexayaal aanu la hadalnay intuba waxay rajo xumo ka muujinayaan kulanka la filayo in xalane markaasi uu ka dhaco oo aad adigu fududeynayso. Maxaad ka rajaynaysaa kulankaas? Meesha ma ka saari doonaa isor fadhiga siyaasadeed?
Somali leaders, Somali political figures have a long tradition and culture of coming together to talk through their differences and reach conclusions and decisions together. And I remain confident that if these leaders are able to meet, and I think they will be able to do so.
Hoggaamiyeyaasha Soomaalida iyo siyaasiyiintaba waxa ay leeyihiin dhaqan soo jireen oo ah in ay isku yimaadaan oo ay ka wada hadlaan, kala fakar duwanaanshahooda ayna gaaraan gabagabo iyo go'aanno wada jira. Waxaanu baaqi ku sii ahaan doonaa kalsoonida aanu ku qabno in ay hoggaamiyeyaashani awoodaan in ay kulmaan oo aan rajaynayno in ay heshiis gaari doonaan ayna gaari doonaan meel ay hore uga sii socdaan hannaanka doorashada. Waxaanu dabcan sii wadi doonaa wada xiriirkeenna aniga iyo wakiilada kale ee diblomaasiyiinta. Waxaanu sii wadaynaa inaanu la xiriirno dhammaanba siyaasiyiinta muhiimka u ah hannaankan, sida madaxweyne Farmaajo, ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, dabcan hoggaamiyeyaasha maamul goboleedyada dalka, madaxweyneyaashii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo kuwa kaleba. Waxaa kale oo aanu doonaynaa inaanu xusno inaynu siinayno taageero dhinaca tasiilaadka, iyadoo taasi uu codsaday xafiiska ra-iisul wasaaraha. Waxaana ku raacay xafiiska madaxweynaha. Waxaa kale oo aanu diyaarinaynaa teendho ama hool ku yaala garoonka diyuuradaha, innagoo sidoo kalena bixinayna tasiilaad dhinaca keenista ergooyinka maamulada dalka ee Muqdisho. Waxaa kale oo aanu amisom kala shaqaynaynaa sugista ammaanka, marka waxaanu rajaynaynaa in wada hadalladani ay hore u sii socdaan iyagoo ka dhacaya meel ammaankeedu sugan yahay, sida ay isku raaceen siyaasiyiinta Soomaalida.
And so we look forward to these discussions moving ahead and taking place in the protected area as has been agreed.
Mr. Swan ayaa sidoo kale weydiiyey, waan fahmayaa in UN-ka iyo saaxiibada kale ee caalamka ay door bidayaan in Soomaalidu ay iyagu xalistaan arrimahooda siyaasadda, balse ka goob jooga ahaan arrintan si dhow ula socda yaad isleedahay mas-uul bay ka yihiin isor fadhigan siyaasadeed?
I think that there have been obstacles along the way from many of the parties, but it's important to focus now on the future and on getting to this next critical stage. There is agreement
waxay ila tahay waxaa soo jiray caqabado muddo soo socday kuwaasoo ka imanaya dhinacyo dhowra waxaase hadda muhiima inaynu diiradda saarno mustaqbalka iyo sidii looga gudbi lahaa xaaladan adag waxaa jira heshiis laga gaaray nidaamka doorashada sebtembar 17-keedii sannadkii lasoo dhaafay hadda waxa taagan waa in la fuliyo heshiiskaasi mar kale haddii aan ku celiyo waxaan kalsooni ku qabaa in haddii hogaamiyeyaashani ay isku yimaadaan si furanna u wada hadlaan ay imanayso meel ay fududdahay inay gebagabo gaaraan taasoo u ogolaanaysa in ay hore u sii socdaan waxaanan filayaa taasi waa tan ummadda soomaaliyeed ay ka sugayso
that they will be in a position to reach conclusions that allow the country to move forward. I think that's what the Somali people expect of them.
Su'aal kale oo aan weydiiyay Swan ayaa ahayd heerka aaminaad darrada ee u dhaxaysa madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada qaar waxa uu joogaa meeshii ugu sarreysay abid ma isleedahay doorasho la aamini karo oo xor iyo xalaal ah ayaa iyadoo xaaladan lagu jiro dalka ka dhici karta
Well, this is why the parties need to discuss their concerns and reach some agreement on how those can be addressed and alleviated. Indeed, the level of mistrust, the lack of confidence, even anger and emotion among these leaders is troubling.
tani waa sababta ay dhinacyadu ugu baahan yihiin in ay ka wada hadlaan walaacooda ayna heshiis ka gaaraan sida arrimahan loo wajahayo meeshana looga saaro heerka is-aaminaad la'aanta kalsooni darrada carada iyo dareenka u dhexeeya hogaamiyeyaashan oo ah mid dhibaato ah mar kale waxaan xusayaa kuwani waa hogaamiyeyaasha waddankan waxay u baahan yihiin inay meel iska dhigaan dareenkooda ayna wajahaan mustaqbalka iyo wanaagga dalkan taasoo micnaheedu yahay in aysan si buuxda isugu kalsoonayn waanan ogahay in aysan isku kalsoonayn waa inay wadiiqooyin u helaan hannaanka doorashada lagu qabanayo iyada oo loo marayo nidaam sugaya ammaanka doorashada iyada oo sidoo kalena loo marayo hay-ad maamusho doorashada taasoo keeni karta in ay ku xasilaan farsamooyinkaasi ayna ku kalsoonaadaan
We've seen time and time again that Somalia's leaders are actually extremely creative and imaginative in coming up with solutions, and this is a time when their country needs them to do that.
Mr. Swan, ayaan weydiiyay, ma jiraa walaac aad ka qabto in dagaal sokeeyo uu dalku galo, adoo xaadir ah, haddii aanay dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah aanay heshiis ka gaarin arrimaha doorashooyinka
I believe that the Somali people and Somalia's leaders understand that taking the country back to violent conflict would be a failure of leadership
waxaan aaminsanahay in shacabka soomaaliyeed iyo hogaamiyeyaashooduba fahamsan yihiin in dalka oo qalalaase la geliyo ay tahay fashil weyn fashil ku tahay hogaamintooda fashilna ku tahay jiilka mustaqbalka ee soo socda waxaan hubaa hogaamiyeyaasha soomaaliya ee hadda ku shiraya magaalada muqdisho ay si buuxda u aqoonsan doonaan in aysan doonayn inay taariikhda u gasho inay noqdeen hogaamiyeyaal ku fashilmay dadkooda kuwaasoo awoodi waayey inay heshiis ka gaaraan arrimaha tooska ah ee hirgelinta doorashooyinka taas beddelkeedana ay dalkooda dib u celiyaan waxaan rajo buuxda ka qabaa in hogaamiyeyaasha maanta midkoodna uusan ku fakerin in uu sidaas sameeyo
We're unable to reach agreement on some rather straightforward matters of electoral implementation.
Waa maxay falcelintaada guud ee wixii dhacay February 19-keedii oo ahayd in dowladdu ay awood xaddaafa u adeegsatay dad mudaaharaad nabadeed dhigayay isla markaana ay joojisay
We and other partners have expressed our concerns over what occurred on the 19th of February. We think it's been very positive that subsequent to that, there has been renewed dialogue.
Aniga iyo saaxiibadeena kalaba waxaanu muujinay walaaca aanu ka qabno wixii dhacay 19-kii Febraayo. Waxaan u malaynayaa in ay aad u wanaagsanayd wixii xigay taas in wada hadallo cusub ay dhaceen oo marka hore u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha iyo xubnaha golaha musharaxiinta madaxweynaha laakiin sidoo kale waxaa ku lug leh shakhsiyaad kale oo muhiima oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha gobolka banaadir madaxweynaha hirshabeelle iyo madaxweynaha galmudug taasi miradhalkeedu waxa uu sababay in heshiis laga gaaro qabanqaabada isu soo baxyo mustaqbalka dhaca sidoo kale waxaa jirtay fursad golaha musharaxiinta madaxweynuhu ay ku diiwaangeliyaan tabashadooda
but also there has been an opportunity for the Council of Presidential Candidates to
James Swan ayaa sidoo kale weydiiyay su'aal ahayd sida aad la socoto danjirihii xilkankaaga horeeyay waxaa si fudud loogu eriyay inuu su'aalo ka keenay xadgudubyada xuquuqda aadanaha oo dawladda federaalka ay kula kacday muwaadiniin Soomaaliyeed xilligaasi taasi ma xaddidaysaa kaalintaada wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya mase ka hor istaagaysaa in aad muujiso walaacyada aad qabto marka ay kuu muuqdaan
No, certainly not. When there are issues of human rights violations or there are issues surrounding political rights or media freedoms, we absolutely continue to document them, report them.
Marka ay jiraan arrimo ah xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadanaha ama ay jiraan arrimo ku xeeran xuquuqaha siyaasadeed iyo xurriyadda warbaahinta waxaan rabahantii sii wadi doonaa inaannu diiwaan gelinno oo aannu gudbinno isla markaana ku soo qaadno mas-uuliyiinta ay khusayso oo aannu si shaacsan ula hadalno waan samaynay dhowr mar waanan sii wadi doonaa inaannu samayno waxaa taas la mid ah oo aan xusi lahaa iyadoo aannu gelayno xilli doorasho waxaa si gaara muhiim u ah xuquuqda xurriyadda hadalka xurriyadda warbaahinta xurriyadda isu imaatinka iyo xurriyadda abaabulka in dhammaan la ilaaliyo oo la xushmeeyo si codadka kala duwan ee dadka loo maqlo
freedom of assembly freedom of organization that all of these are protected and respected
mudane safiir wakiiladii hore ee qaramada midoobay ee ka horeeyay sida axmed duwalad abdalla ambassador mihiga iyo nicholas kay waxay gacan ka geysteen hay'ad siyaasadeed iyo doorashooyin dalka ka dhacay oo ay xilligoodiina guul ka gaareen dadka Soomaaliyeedna waa ay ku xasuustaan maxaa adiga lagu xasuusan doonaa oo Soomaalida aad uga tagaysaa
well I'm not so interested in my own legacy what I'm interested in is that Somalia's current leaders leave a legacy of peace and democratic progress and stability that allows this country to progress and
hagaag anigu sidaa uma danaynayo inaan wax gaara oo laygu soo xusuusto ka tago waxa aan danaynayo waa in hoggaamiyeyaasha siyaasaddu ay dhaxal nabadeed iyo mid dimuqraadiyadeed ka tagaan xasilooni u ogolaata dalkani inuu horumar gaaro waana taa waxa aynu doonayno inaynu xoogga saarno waa hoggaamiyeyaasha Soomaalida kuwa laga doonayo inay taariikhda ka jawaabaan taariikhda Soomaaliya ee 19-ka, 20-ka iyo 30-ka sano ee soo aadan markaasoo la weydiin doono maxaad Soomaaliya u qabateen muxuusa ahaa mustaqbalkii aad Soomaaliya gaarsiiseen 2022-kii
But really, this is a matter of the legacy for Somalia's leaders, and I think that's where the emphasis needs to be. They're the ones who'll have to answer to history, Somali history, in 10 or 20 or 30 years when their grandmothers and grandfathers, and they're asked the question, what did you do for the future of Somalia in 2021?
Ugu dambayntii, aan kula kaftamay intii aad joogto Soomaaliya, ma baratay erayo ama jumlada Soomaali ah?
Well, I'm sorry to say that I'm spoiled by the high quality of linguistic skills by most Somalis who know many languages and often are able to speak with me in English. I also appreciate
Waalii kara waxa isoo jiitay tayada sareysa ee dhanka luqadaha ah ee qaar badan oo Soomaalida ah ay leeyihiin kuwaas oo waliba yaqaan dhowr luqadood waxana ay marar badan igu la hadlaan English. Waxaan sidoo kale ka mahadhayaa dulqaadka dad badan oo ii ogolaada in uu qof Soomaali ah iga turjumo inta aan hadlayo. Waxaan bartay dhowr eray iyo jumlado fara badan oo Soomaali ah. Waxaanse ugu jeclahay mahmahda tiraahda far kaliya fool ma dhaqdo oo muujinaysa midnimada iyo wanaageeda. Waxaan kaloo bartay Soomaaliya ha guuleysato.
Mosapi moko e koki kosukula e longite. Exactly the same thing. One finger cannot wash your face. So I think it's a good proverb.
Yeah, it is.
The other one, maybe just to say, is Somalia ha gulesato.
dhegeystayaal qeyb kale oo ka mida wareysigaasi James Swan waxa aad ku dhegaysan doontaan idaacadaha iyaga soo socda